Ungandozi ngalelani minanhluthwa inhliziyo minanhluthwa inhliziyo uthando lakhe benalo ixesha lakhe benalo mara nhluthwa inhliziyo nam nhluthwa inhliziyo sendekezele kwanele ndekezele kwanele inhliziyo ayivumi inhliziyo ayivumi ingqondo nengcinga ziyala ingqondo nengcinga ziyala but inhliziyo ayivumi inhliziyo ayivumi
ukuba wena umthande ucacile kolu thando yalabe uzamxele
ukuba wena umthande ucacile kolu thando yalabe uzamdizayidile ndiyahamba ngakushiya nothando lwakho umdlalile uyipulile uyibanyasayikhathele umcimba ngizokushada kanti ndlala ngothando lwami ngeinam nothandwa fane nabanye abantu bathita nimncamile ngoba uyenabuza wadlala ngenhliziyo yami wayithatha wayenzingeba wadlala ngemizwa yami wayithatha wayibekela phansi wandiphula isitima ngikuthanda ngempela now I'm so lonely andiphinde ndithande kwasheri ungandibuzi ngalelani ungandibuzi ngalelani mina nhluthwa inhliziyo mina nhluthwa inhliziyo uthando lakhe benalo ixesha lakhe benalo mara nhluthwa inhliziyo nam nhluthwa inhliziyo sendekezele kwanele ndekezele kwanele inhliziyo ayivumi inhliziyo ayivumi ingqondo nengcinga ziyala ingqondo nengcinga ziyala but inhliziyo ayivumi inhliziyo ayivumi
inhliziyo yam benzela ucima uthando lwakhe mangicela ingqondo yam isu sisithume sakhe umkhohlisi lonophila ngamanga ondiyamzama ndiyabona kululanga awunohungavaya ange nikhumbula uphulile umoya wam bengisidwisitalwa sami ngizomkhumbula mina noba sekunzima
ungandibuzi ngalelani ungandibuzi ngalelani mina nhluthwa inhliziyo mina nhluthwa inhliziyo uthando lakhe benalo ixesha lakhe benalo mara nhluthwa inhliziyo nam nhluthwa inhliziyo sendekezele kwanele ndekezele kwanele inhliziyo ayivumi inhliziyo ayivumi ingqondo nengcinga ziyala ingqondo nengcinga ziyala but inhliziyo ayivumi inhliziyo ayivumi
dlala othi